mandi na gente omo Biafra omo Igbo ndi enyi Biafra ebe obulu no wa na na batunu na bali nke ta onyi na lebo nam de kan ka radio Biafra London na nji London na batunu ozi muna tabu mase bu na eba na kwa Dr. Chukwu Mege mba na kwa onyo kikpe anyi akwa kikpe ko wo kiwu
kikpe mo kiwu
eh eh hani lecha barrister Adolf Emeka ni ihe na ana ajo anya ajuju di egu gbasara bilie ni ihe o na eme ni ihe na ụbọchị nke taa in fact throughout the whole week ọmụ ndị na-akpọ n'igwe na-asị bilie ka anyị ga-eji enweta ihe anyị na-achọ ka o nwee otu ọzọ e nwere ike iso anyị na-asị na barista n'ebe a n'abalị a ka ọ gbazie anyị olu gwa anyị ụzọ anyị ga-esi enweta ihe a ka ọ kọwara anyị ma bilie o nwere ike inweta Biafra anyị na anyị na-achọ na-ekwu okwu ya mmadụ amaracha anọghị ebe a biko na-etufughị oge ka m gaa ka ha ndị ọmụma n'ebe a n'abalị a kelee unu ụmụnnụnụ biko tagbuo
Igbo na-ege ntị na ndị enyi bụ ndị Igbo na-ege ntị biko anyị ejikwa ya ka anyị ha eri azụ ka anyị tọtụrụ nkụ ga
ndewo
ụmụ Biafra ebe ọbụla unu na-anọ n'oge ihuru uche a ana m ekele unu Chineke gọzie unu saanụ ntị ka unu gee na ihe nwere iwetara unu n'abalị a
ndewo Dr. Egemba
ụmụ Igbo ụmụ Biafra ana m ekele unu na-asị ka ụbọchị taa bụrụ ngọzi nye anyị niile n'aha Jizọs Kraịst
amen. Ọkwa gị naanị ndị Igbo ma ndị Ijọ ma ndị Efik ma ndị Bibio ma ndị Anang ma ndị Ịgba nke ma ndị Idoma anyị na-akpọtụcha ha niile ma ndị Ikwere ndị Ikwere bụ ndị Igbo
akwe
ụmụ Igbo niile ndị niile na-asụ Igbo ma ndị Bibio ma ndị Efik biko ma ndị Kwaya Igbo ebe ọbụla anyị na-anabata gị anyị na-ekele unu na-asị unu onye nwe anyị gọzie unu gụnụ na-ege anyị ntị n'abalị eburu nke nwetakwa anyị adịghị ama ama bụ na 11870 anyị ga-aga ọsịsọ iwetara unu isiokwu anyị n'abalị a anyị na-ekwu anyị ga-enyoba anya na onye hiwere Naịjirịa n'ihi na ụfọdụ ndị mmadụ na-eche na ọwụ Chineke kere Naịjirịa barista otu onu bụ ndị ụkọchukwu eme ga ịkọwa otu Chineke si kee Naịjirịa ụfọdụ Naịjirịa amaghị na ọwụ mmadụ kere Naịjirịa onye na-akpọ Lord Lugard na enyi ya nwaanyị wee wụ onye gụrụ Naịjirịa ọ ebe ha ṅụchara mmanya bichie ndụ ha gụọ ya Naịjirịa o nwere ihe o dere na 1926 Lord Lugard wụ ya wụ onye chọpụtara Naịjirịa wụ onye hiwere Naịjirịa kpọtara ndị Awụsa kpọta ndị Igbo kpọta ndị Yoruba si n'ụlọ bụ Naịjirịa o nwere ihe o depụtara ọ na-akọwa na o nwere otu ndị si Naịjirịa ndị kwetara na Naịjirịa na o nwere otu ha na-eche eche echiche na echiche ha dịcha ka echiche ụmụ anụmanụ anyị were na-asị na anyị ga-atụle ihe nwoke ma kwuru n'abalị anyị ga-akụpụtakwa ya n'olu bekee ka ndị na-eso ihe anyị ozi anyị na-agbasa n'olu bekee ma ikekọta ihe anyị na-ekwu ka aga m agụpụta ihe a n'okwu bekee ụmụnna anyị n'ebe nwee ike tụlekwe n'ihe ọzọ abụrụ na anyị na-ekwu na ndị na-eme iwu ọzọ abụrụ na anyị ga-enyobekwa anya n'ihe gbasara ndị na-eme iwu na amerịka sị na ha ga-edenye aha Boko Haram ebe edenyere otu ndị ọzọ dị iche iche dị njọ n'ụwa niile ndị na-egbu mmadụ ndị na-emebichi ihe mmadụ ndị na-atụ ogbu n'ìgwè na-asị ka ndị mmadụ na-anwụsị ndị amerịka na-asị ndị united states na-asị ndị na-eme iwu n'obodo na-asị na a chọrọ ka edebe aha Boko Haram ebe ahụ mee ka o siere ha ike igbuchi ndị mmadụ ọzọ abụrụkwa na anyị ga na-ekwu ihe anyị na-ekwu oge ọbụla inyoba anya n'ihe gbasara ọdịmma na ọganihu n'ala Igbo ọ bụ gịnị mere ụmụaka anyị anaghị enweta ọrụ n'ala Igbo ọ bụ gịnị mere ụmụaka anyị gụcha akwụkwọ ha agawa Lagos gawa Abuja ha agaghị n'ala Igbo ruo ala Igbo mee ka onwe ike pụta ihe ọzọ abụrụ na anyị ga-enyebekwa anya n'ihe gbasara ipetishọn a na-ekwu okwu ya ka onye ọwụla wụ nwa afọ Igbo ebe ọ bụla ị nọ ka egwu ụmụnne gị ndị n'ala bekee ka ha gbaa mbọ nyoba anya n'ihe gbasara petishọn a na-ekwu okwu ya ka etufuo ka aga werekwa ozi ya mara onye na-akpọ anyị ihe okwu na-akpọ anyị ọwụ onye na-ekwu nke ahụ redio Biafra gwa anyị ebe isi na-akpọ helo ehe biko onye ka mụ na ya na-ekwu aha ga ọwụ gịnị ka ebe isi na-akpọ nke a redio Biafra London nwoke ọma ndị ewe ka ebe isi na-akpọ na-asụkwa ihe okwu Igbo ka ọ bụ iwu onye bekee ehe ugbu a ka obi dara n'anya anyị sizi m iwu onye bekee biko biko gaa n'ihu ka otu Abuja dị taa ihe anyị na-atụle n'abalị nke taa bụ ihe gbasara otu esi kee Naịjirịa tụmadị na otu achị si na Boko Haram na American government United States chọrọ idepụta Boko Haram na ọ bụ terrorist group na ọ bụ otu ọjọọ olee etu ndị Abuja si na-anabata ozi a
ka m na-anụ na e nwere pressure on President Obama to list Boko Haram as a terrorist group. All Nigeria, at least the section where I met today, Africa and having support. Boko Haram as a terrorist group. But Makania had a man in the Nigeria today.
Biko, ewaliwe, odiko mwe radio ne kuoku na background, biko barata tu ya nno. Na ulo gina go wanile buruburu na shortwave, kwa odi very clear, ka wika koti hini. Gani hu?
The pressure to meet Boko Haram as a terrorist group, yes. Na sections of Nigeria, especially from the south, all the group from the south, they are in support. To meet Boko Haram as a terrorist group.
American government or game I and MA in America na ha won obi abọ onwo ozi na abata na nekuna nezie na American government ga deputy ha Boko Haram as a terrorist group in America.
From the perspective of Nigeria, I've listened to and I've asked some questions today. They are fully in support and they are all praying so that America will enlist Boko Haram as a terrorist group.
And yes, go on.
Nigeria has had a lot of happy.
I'm going to go to the bomb explosion in Port Harcourt. Ndị mmadụ na-ekwu okwu na asị na ọwụ Boko Haram, ya asị mba mba na ọwụ Boko Haram, enwene confirmation na ọwụ Boko Haram buru ọgụ a buru Ghana ala Port Harcourt?
Mba, enwebeghị formal confirmation at the moment.
Okay.
Or just suspicion.
All right. Ndewo, biko, onye chọrọ ịjụ ajụjụ, nwanna anyị nwoke, onye chọrọ ịjụ ajụjụ?
Mba, onye chọrọ ịjụ ajụjụ, ọ bụrụ ịkpapa ihe okwuru aka, dịka anyị nwa ọnụnụ na Radio Biafra. Yes, obi dị anyị ụtọ etu ndị Amerịka si na-atụ ya bụ ihe ọnụ. Mana ihe dịka ihe okwuru na ọ na-ekwu na amaghị ma ọ ga-awụ ma ọ gaghị awụ. Mana unu na-echi anya etu Amerịka si eme ihe na etu ndị bekee na anyị nọbe ha si eme ihe dị iche from etu ndị anyị si eme ihe. Nke ndị be anyị wụ tax force, mana nke ndị Amerịka, ma both of their senate, ma lower senate ha ma upper senate ha, ha ga-atụne nyocha ha atụne nyocha. Kedu ndị implication, kedu ọdụmma ha bụ ndị Amerịka ma ha mee ihe Boko Haram ma machie ha ziwu, kedu ruo gabara ha? Ruo gabara ha ụdadị unu n'anya nwa onye nke eji na onye Naijiria gara ịtụ bọmbụ na 25th Christmas bụ ọkwụ onye member of Boko Haram. So na ha ji aka aka ji eji ugbu a. Adị na-echi anya ihe a na-akpọ American interest. Their interest is being jeopardized in Nigeria. Therefore, na ha ga-emerịrị sị yes, na etu esi eme na ọ dịghị mma. Adị unu na-echi anya onye chibu Naijiria bụ Obasanjo. Obasanjo nwere 20 ugbu a. Tatakwa ka ọ na-ekwukwa sị na bọmbụ a na-atụkwa na Naijiria na-eme ka ndụ na-achọ iweta development juo wetara. Dọta ya na-ekwubu sị na anụ na agha a nụrụ na Naijiria the more dangerous than Boko Haram. Taakwa ọ na-anọkwa ekwugharịkwa. So onweghị ebe a ma ọkwụ akwụ kama ihe anyị na-ekwu bụ America ma ihe a na-eme. Eventually they will come and blacklist Boko Haram. Plus not only Boko Haram itself, plus ndị ọbụla na-asọpọt Boko Haram. Ma ndị Hausa na-asọpọtụ ha ma ime ego ha osi na ibe ọzọ abịa, ndị adum na-asọpọtụ ha. Americans know the movement of money and they know those people supporting them. Therefore, they cannot travel any outside the world, otherwise they go and they arrest them and try them.
Ọwọji na-ekwu nke a Radio Biafra London. Mgbe anya ha anyị n'ebe isi na-akpọ.
Afa m bụ Rafael Ikeje, esi m Lagos akpọ.
Ehe, ndewo, gaa n'ihu. Ke ka Lagos dị taa?
Lagos dị mma, but report anyị na-enweta na atụrụ bọmbụ na Maiduguri.
Atụrụ bọmbụ na Maiduguri.
Mmadụ ịnọ nwa na the bomb blast.
So Boko Haram atụgo bọmba na Maiduguri, mmadụ anọ anwụọ na Maiduguri. Nke a
mmadụ anọ, and adị m chọọ na ndị a nwụrụ n'Ebo, ndị Igbo.
Onwe ha kwuru ebe atụrụ bọmba a, ọ bụ na ụlọ ụka ka atụrụ ya kọwa ebe ha na-aga enweta aṅụrị na uhuruchi? Ke esi tụọ bọ ka ebe atụrụ bọmba a, unu nwee any confirmation ebe atụrụ bọmba?
Mba, ekere m confirm the particular place.
Okay, so ihe na-ahụ n'ụlọ bụ na ogbugbu a na-egbu ndị Igbo ka na-aga n'ihu n'ugwu Awụsa?
Ogbugbu a na-egbu ndị Igbo akarịgo ebe a. Anyị na-akpọ international community ka a bịa nyere anyị aka gbapụta anyị na ogbugbu anyị na-egbu anyị na ọdịgo too much.
Kama anyị nwa ndị nọkwa n'ụlọ ka ihe anyị na-eme, eche m onwe otu dị iche iche unu nọkwa na Bilie, a sị na onwe otu dị iche iche na-agba mbọ ịzọpụta ndị Igbo, ịzọpụta ndị Biafra n'aka ajọ ihe wụ Naịjirịa. O nwegwu otu nke unu nọ n'ime ya?
Mụwa particularly, o nwebere nke m nọ naụ, but akpụgo m somebody ga-eme ife a, ga-eme ka mbanye na Bilie.
Ọ na onweghị kamgbe ihe gbasara ihe Biafra ji na-aga n'ihu, o nweghị otu ọbụla iso, o nweghị otu ọbụla ịnọ n'ime ya?
Echebu m na Amazon.
Gịnị mekwara na iji nọgọ ebe ahụ?
O nwere ụdị akparamàgwa na-egesi elu nri. So, ngwa ndokwa na-akụwalụ some members, you understand? Ife na-aga na Fadi Ekwete, you understand? O nwere ike ikwuo, you understand? Onye ọbụla Daesh. Asịdo na-ebugolo sabo, na-ebugolo nka, na-ebugolo nka. Mụwa jikwa ya nọ ndị onwe m one place. Achọrọ m onye ga-egbu m, onye ga-eme nka.
Ị chọrọ onye, ị ga-agwa ndị mmadụ ihe ị ghọtara nke bụ eziokwu?
Ndị otu anyị, ndị otu anyị na-agbafe n'Izelo na Sekretariat, ịjụọ nwere ahụ ajụọ dị anya, you understand? Instead, a ga-asị gị ya, ọbụla asịdo na-ebugolo ndị sabo. Ọ na-ebugolo ndị nke a, na-ebugolo ndị na-ekwọrọzi nri.
N'ihi nke a, gị na-atụ egwu na ndụ gị na-enwere ike napụghị ya n'ike?
Mụwa jigolo nwayọ, jee n'ọdịgolo onwe m, you understand? Na-echezi Chineke oge emelifa. But adị m happy ebe ndị be anyị na-agba mbọ, dịrị obi afọ na cheta azụ. At least ka a na-anụkwa n'onu anyị, you understand? Man that no one is going to go near you. Because if I should be easy, I'm not going to be able to. But so is it okay if you want to be able to? But I ask you.
Unu, obere onye ọbụla anya na redio Biafra na-ekwu nke bụ eziokwu, na-agbanyeghị ihe ọdachi ọbụla, na-agbanyeghị ọnwụnwa niile dị iche iche, na-agbanyeghị ebubo niile dị iche iche, n'ihi nke bụ eziokwu na ọ bụ ndụ. Ihe na-akọwa ụwa niile na-ege n'abalị a bụ na ị ga-akwuo nke bụ eziokwu ma ọ bụ jụọ ajụjụ dị aṅaa, a na-abara gị mba sị gị ịjụ ajụjụ dị otu ọzọ n'ogosipụta n'ịbụ onye iro, ịjụ ajụjụ dị otu ahụ n'ogosipụta. In fact, egwu na-atụ gị na ndụ gị na ị jụrụ ụmụnne gị ajụjụ, sị ha ebe ahụ ndụ m na-aga, o wee bee wee ebe a?
Nyawa bụ ife. Ụmụkwalụ, ndị my friends, you understand? Ụmụgo, o nwere ike ikwu, ọ bụrụ na anyị na-ekipụzi gị mmụọ enemiki, you understand? So, that kind of life, I don't know, I can't explain.
Biko, ime na anyị ga-atụba ihe ọ na anyị ga-atụle ihe a na-ajụ sị ọ bụ na ụdị Biafra, ọ bụ ụdị Biafra ka anyị chọrọ, ụdị Biafra ọ ga-eme ma gị na nwanne gị ekwekọrịta gị achọwa otu esi egbu onye ọwụ ụdị Biafra ka anyị chọrọ.
Anyị chọrọ Biafra, onye ọbụla ga-eji na-ekwu uche.
Jisi ike na nwantịntị oge, anyị ga-ewere akara gị na Bilie ga ha bata Lagos, ọ bata Lagos. Unu niile na unu kwetere n'eziokwu.
My wife never.
Ya kwuo. Hello, nwaanyị ọma, kedụ aha gị, ọ bụ gịnị?
Mụ bụ Mrs. Uju Rachel.
Ndewo.
Ka e kwuru.
Anyị dị mma.
Ihu na-eme dị anyị mma o.
Ndewo.
Anyị chọrọ nnọọ Biafra ọsịsọ ọsịsọ. Anyị na-ekpe ekpere ka Chineke meela anyị ya o.
Amen. Ọ bụ ekpere anyị niile. Unu jisi ike na-agbasa n'ozi gbasara redio Biafra. Unu gwa onye ọwụla ka ọ chọta redio na-eti unu to 11.87 na 25 meter band every Thursday 9 o'clock, ụfọdụ kachị na 8 o'clock. Ha tụ unu by 8 mgbe anyị na-anọ n'ikuku, ma ha enwetaghị anyị, ha sị mba na anyị alọghachibeghị. Ọ 9 o'clock, unu gbasa ozi gwa ha na ọ 9 o'clock Thursdays and Saturdays.
Ndewo.
Biko na ihe a na-ekwu, ịpụta bịa biko, barista unu masị na unu na-edu anyị, ọ bụ otu a ka esi eme Biafra? Ọ bụ onye pụtakwa uche ya sị ka ejide ya pịgbuo ya, ọ bụ otu esi eme?
Mba. Ọchịchọ anyị kwesịrị, ndị Igbo na-asọwa ọha, ndị Igbo na-akpọ ya ọhakarasị. Onye ọbụla nwere freedom to speak his mind, freedom to say what you believe. Good. Ọ bụ taa bụ otu ọchịchị kwesịrị ịdị. Ọ kwanụ otu a ka Biafra na-ele anyị ya ga-adị. Ọ bụghị ọchịchị nchigbu, ọ bụghị autocracy, ọ bụ freedom, real freedom. That is what we are looking for.
Ndewo. Biko, ọ mụkwa ndị na-ewetara anyị ozi na-asị anyị na ihe ha chọrọ ịnọ n'abalị awụ, olee ụzọ a ga-esi nweta Biafra na ha chọrọ ịma, ọ bụghị gịnị ka a ga-eme ka enwe ike nweta ihe a tata echeche dịka nwanna anyị nwaanyị na-ekwukwa na Biafra dị ha mkpa, onye ọwụla ekwu na Biafra dị ha mkpa. Biafra rị ọ bụ gịnị ka anyị ga-eme nwee ike nwete Biafra ọsịsọ ọsịsọ?
Okay.
N'ihi na onye ọwụla ma ọrụ ọ ga-arụ, each and every one of us has a job to do. Ma onye ukwu ma onye nta, ma onye ihu ma onye azụ, onye ọwụla dị mkpa na ọsọ anyị na-agba. O nweghị onye ọwụla ga-epụta sị na ya wụ big man ma ọ na-awụ small man. Everybody is important in the race to try and get Biafra because everybody has a role to play. Ọ bụ gịnị ka ha sị na ha chọrọ ịma, ọ bụ gịnị ka anyị ga-eme nwee ike nweta Biafra ọsịsọ ọsịsọ? Biko, ka ịza nwanna anyị na-akpọ oku. Ọ bụ onye na-ekwu nke a bụ Radio Biafra London. Aha ya ọ bụ gịnị ka ebe isi na-akpọ?
John na-ekwu.
Ndewo, aha nna gị, gịnịkwanụ John, ka ebe isi na-akpọ?
John Nwore.
Ndewo, gaa n'ihu, ka ihe chọrọ ịgwa anyị n'abalị a?
A m na-ekene n'ọrụ nọ na-arụ na ozi m na-agbasara anyị na-agba mbọ nnọọ.
Ndewo.
Anyị na-anụ n'ebe a kwa ụbọchị.
Ndewo.
Ihe anyị na-achịkọwa ka mmadụ ka a ga-esi eme ya, ka enwere ike ị na-eme ya kwa ụbọchị kwa ụbọchị, otu esi eme ya bifọ. Eme ya Tọzde na Satọde. O nwere mgbe anyị agaghị echetazide 7 na anyị nwere program self. Mana ọbụna na-eme ya oge ọbụla, otu esi eme ya bifọ.
Ọbụ eziokwu gị kwuru, yes, ihe kwuru bụ ihe mere. Biko, taa bụ
ihe chere. Ya, dịka esi ihe o kwuru, nna anyị mara gị onwe gị, amaghị m mpaghara ebe ị nọ, ma ị na Abuja ma Lagos. Ị ga na-anụ ebe ndị anyị na-ekwu na ị ga na-anụ ebe ndị Igbo na-ekwu na ego ji ọlụ.
N'ihi nke a, anyị na-asị na dịka anyị malitere abalị abụọ akwụ ya n'ime
izuụka
niile, nwantị ntị ụka anyị ga-alaghachikwa na iweta ya kwa ụbọchị. Anyị ga-emecha gakwa na telivishọn adịghị ama ama, anyị ga-emecha gaa na satịlaịtị tiivi, kama ihe anyị na-ekwuwu na anyị chọrọ ibu igbe tupu anyị abịa gbawa ọsọ.
Ok, ọ dịkwa mma otu ahụ.
Kama unu nwee ndidi n'oge na-adịghị anya, anyị ga-alọghachi kwa ụbọchị. Kama unu na-ege redio Biafra na-agbasa n'ozi, ma unu ege gị na Tọzde na Fraịde, ọ bụzi nke evriday ka unu ga-ege. Anyị na-asị unu na-agba mbọ n'ihi na ozi a na-eweta unu na ọwa ozi ọma. Biko, Dr. Egembe, ole
ihe chọrọ? Ihe m chọrọ ịtụnye bụ, ebe ọbụla ị nọ, gbaa mbọ na-eme ka ndị mmadụ na-agbasa ozi ihe gbasara redio Biafra. Jụọ ajụjụ ebe ndị Bilie nọ. Bilie ga-eji nwayọ nwayọ rute n'obodo niile dị iche iche nọ na Naịjirịa. So jụọ ebe ndị Bilie nọ ka isoro ha, ihe ọbụla asị ka eme ka isoro ha mee ya. Ọ wụta ka anyị niile ga-esi wee tinye aka hụta na anyị nwetara ihe anyị na-achọ.
Jisi ike na-agbasa ozi na-agwa ndị enyi gị ma ndị agbata obi gị, ndị ikwu ma ndị ibe, onye ọbụla ịmasị ha na redio Biafra na-anọ n'ikuku abalị Tọzde na Satọde izuụka niile, by 9:00 in the evening, ọ bụghị 8, 9 p.m. every evening on Tuesdays and Saturdays on 11870 kHz ma ọbụkwa 11.87 megahertz. Ndewo, biko barrister.
Ihe okwu ikwuru, ajụjụ ịjụrụ sị na ndị mmadụ na-ajụ kedụ etu esi nweta a ga-esi nweta Biafra ọsịsọ.
Ịchọrọ ịṅụ mmiri?
Na ọ dị ha ka ndị mmadụ sị na ọ dị ha mkpa na ihe banyere Biafra na-anụ ha ọkụ n'obi na ọ bụ ihe ha chọrọ, a na-ajụzisi kedu kwanụ ka ha ga-esi nweta ya. Ihe niile nwere usoro. Independence nwere usoro eji enweta independence.
Ọ bụghị nara gị okwu n'ọnụ, bụrụkwa ka ọ ma gị n'ọnụ, n'ihi na o nwe ndị na-akpọ redio Biafra na-ezite ma email. Anyị na-asịkwa biko, ịnụ nọ nsonso na kọmputa gị, gbapụkwa ọsọ biko, gaakwa na www.radiobiafralondon.com. Ha na-ekwu, ụfọdụ ndị na-ekwu sị na ịbịa nwee ihe dị otu a, ma onweghị Biafra naanị n'ime na onwezi otu ọ dị, kama ka anyị gaa na zaa n'oku a mara onye na-akpọ anyị. Biko, ọ bụ onye na-akpọ nke a bụ redio Biafra London. Biko, gwa anyị aha gị na ebe isi na-akpọ.
Aha m bụ Chukwuemeka Ugoji. Esi m Aba dị na Abia State na Naịjirịa na-akpọ.
Nwoke ọma, gaa n'ihu.
Ndewonu.
Ndewo.
Ụlọ ha agbalịla ndị obodo anyị.
Ndewo.
Dị Biafra. Kama ọ nwere ihe ka na-achọpụta, ọ na-adịchara anyị mfe ịnata redio Biafra n'ebe anyị nwa dị Iwo na-aba.
Kemburu
neji etu unu kwa niya, 8 o'clock or 9 o'clock in the evening.
Ona wako 8, anya jidu tunu wea, lema ege mwete ya.
Obudu 8, anya neji abiani kuku 9 o'clock, 9 p.m.
9 p.m. na obodo iboko, 9 p.m. na Nigeria.
9 p.m. na Nigeria. 9 p.m. Biafran time.
Okay, 9 p.m. Biafran time na Nigeria.
Yes, so ipo kwa ichike basa uzi, gagu unyo wala. Siya na ovo 9 p.m. na radio Biafra London wo 9 p.m. Age mwata hana 11.87 megahertz na 25 meter band. Thursdays and Saturdays. Thursdays and Saturdays.
Thursday and Saturday.
Yes.
Okay. Okay.
Chukwemeka Ugoji, kedu ka ndị aba mere?
Aba dị mma taa.
Kedu ka ọnọdụ si dị maka ihe banyere security of lives and properties?
Dịka aba ugbo enwetụla ihe mgbanwe na ọnọdụ nchekwa ndụ na akụ ndị mmadụ n'obodo a.
Kedụkwanụ maka ekpere ndị bilie prayer ministry na-eme, bilie prayer na ekpere ndị Biafra ekpere?
Anyị nwanọ na-aba na-eme ekpere maka ọganihu Biafra n'ọnọdụ bilie prayer ministry na Friday ọwụla anyị na-eme ya na-aba.
Ka ebe unu na-eme nke a na-aba, ekpere unu na-ekpe ọwụ ka Chineke gbaghara anyị n'ihi na anyị nọ n'ezigbote nsogbu, ka ọwụ ka Boko Haram kwụsị igbu anyị, ka ekpere anyị na-ekpe ọwụ maka agụọ ji anyị, ma ka ọ wee nweghị ọrụ, ka ọ wee nweghị ọkụ eletrik, ka ọ mosquito na-ata anyị, ka e ụdị ekpere a na-ekpe ihe a.
Ekpere anyị na-ekpe na-aba metụtara ọdịmma ndị Biafra, ma ndị bi na ọwụwa anyanwụ, ma ndị bi na mgbagougwu. Ekpere anyị hiekwara isi ka anyị nwee nnapụta n'aka ndị na-akpagbu anyị n'obodo a.
Unu mere nke ọma, biko unu jisi ike, unu na-agbasa ozi na-agwa ndị mmadụ n'ihi nle ebe ọbụla ha nọ ka ha gba ọsọ ọsọ soro otu bilie Human Rights Initiative. N'ihi na anyị achọghị oru echi asị na osikwa otu a ma otu a, n'ihi na bilie onye ọbụla ga-ekwu uche ya. Biko ọ dịkwa mkpa ka anyị rụtụ aka, biko taa gboo amam nke ịdọtụ ụrọ na tụzi. Biko ka anyị rụtụ aka. Anyị achọghị onye nọ na bilie, ịhụ nwanne gị nọ na eleghị anya, maọbụ otu a BZM nọ, maọbụ Beaches Biafra Zionist Movement, maọbụ ndị nọ na Eastern Mandate Union, maọbụ ndị nọ na Niger Delta, lechighị aha ha niile. Anyị achọghị ka ịhụkpọ onye ọwụwa asị, maọbụ hụ onye ọwụwa iro na ha niile wuchi ụmụnne unu. All these groups are fighting for the same thing. Kama ihe anyị na-ekwu na onye ọwụla pụtara na ihe otu ọwụla si na ya na-achị Dr. Biafra ga na-eme ya n'ime mmụọ na eziokwu. Ọ bụghị tụrụ ndị mmadụ asị, ọ bụghị pụta na asị na-aga UN na ịpụ gị nọrọ ebe ọnwụ si na-aga UN na mba. Ọ bụghị ihe anyị chọrọ. Anyị chọrọ ndị na-agwa anyị eziokwu. N'ihi nke a, ị nọrọ na bilie, ịhụ nwanne gị ndị nọ na Biafra Zionist Movement, onwe ihe ha mere ka ọ wụ ụmụnne gị ka ha wụ na-esele okwu. N'ihi na in a new Biafra we have multi-party system, isn't it? Anyị achọghị na di na nwaanyị nọrọ na pati dị iche iche ekwere ezinụlọ adọkasịa ma ọ bụ esewokwu lụwa ọgụ. Anyị achọghị ụdị nke ahụ.
Ya dịka ị na-ajụ mụrụ na atọ m, ka ekwe kolegi gị atọ m, ị ma na ekpere ndị Biafra bụ ndị Biafra.
Onye hikwara ụra.
Ndị iro gbara unu gburugburu. Ụra atọ zikwere m ndị iro ebe bịakwọrọ m n'azụ. Eleziọ Biafra ma nne. Ya, dịka ị na-ekwu, onwe ha ihe anyị na-ekwu bụ, ọ bụghị otu ụzọ ka esi eji aba. Ụzọ esi eji aba akarị. So ihe anyị na-ekwu bụ irukwere aba. Ọ bụrụ na ọnụ Zionist Movement ga-ewetara anyị Biafra tata. Mma. Ọ bụrụ otu ọ bụ na iso na. Kama ihe anyị na-ekwu bụ dịka onye na-ekwu na a na-ekpe ekpere. Ekpere anyị ga na-ekpe bụ ka ndị Igbo, ndị Biafra onwe na ghọta mmụọ na eziokwu do ha n'ime bifọọ ọrụ ikwube ndị ọzọ. Ihe anyị na-ekwu bụ ekpere gara ekpe ka Chineke kwuo onye Igbo ọwụ na aka n'obi ka ọ mara na nwanne ya bụ nwanne ya. Ka ọ mara na ọ ya na-echekwa nwanne ya. Ị mara ndị Igbo na-aza aha onye mara nwanne ya. Mana ugbu a
onye
agara nwanne ya. Ihe a na-ekwuzi ugbu a bụ onye ọrụtata nwanne ya. Onye Igbo na-eje kidnap onye Igbo. That brings us to the news anyị nwetara na Reverend Pastor onye Mbize Nguru Mbize somebody Iwuala na ndị ụmụnne ya jeje tọrọ ya. Na chaaji ya 100 million ekwegide ọ na-apụta na 500,000 ndị be ha ji gbakọnata kwụọ ego 500,000 yet ndị Igbo gbagbuo ya gbuo ya. Ọ bara na uru?
Onye Igbo kidnapụrụ onye Igbo gbagbuo ya ya nwụọ.
That's right.
Ụdị ihe ọjọọ na-eme 15-20 years ago.
Ọ bụ arụ. Arụ unu ekwesịghị ndị ka ntị abụọ na ya.
ọkwa n'ihe a ka anyị ji na-ekwu na Biafra anyị niile na-agba mbọ inweta ka ọ dị iche na otu obodo Naịjirịa jiri dị ugbu a. Anyị na-ekwu na ihe niile ga-awụ n'ime mmụọ na eziokwu. Ọ dị mkpa ka anyị na-agwa onwe anyị eziokwu, dịka anyị kwuru ikwu n'otu dị iche iche nọ na ahụ maka inweta Biafra. Ọ dị mkpa ka otu ndị a niile dịrị, mana mgbe ọbụla otu ndị a hụrụ, ha hụ ibe ha, ha jụọ ha, gịnị kunu na-eme, gịnị ka anyị ga-eme, gịnị ka otu anyị ga-eme kunyere otu unu aka, kedu ihe unu na-eme anyị otu anyị na-eme, ka anyị nwee ike kunu na-akwado ihe anyị na-eme, anyị nwa anakwa akwado ihe unu na-eme. Ọ ihe mere na bilie jiri dị mkpa ka o nwee ike na-achịkọta otu niile dị iche iche. So that onye nke a meta, bilie, a na-achịkọta ha niile. So that, because ọgwụ aha bilie ga-ekwutere ọnụ ụmụ Biafra niile n'ebe United Nations dị. Ọ dị mkpa ka mmadụ niile ghọta ya. Bikonu, anyị ga-anọ n'ọnọdụ ka onye ọbụla nwee ike kwuo uche obi ya na-enweghị ịtụ egwu dat na nwanne ya ga-abịa mee ya ihe
na-adịghị.
Onye ọbụla Biafra anyị na-ekwu okwu ewu Biafra n'ime mmụọ na eziokwu, nke onye ọbụla ga-ekwupụta mee masị ahụ kwu uche ya, onye ọbụla ga-ekwere na ya ntị. Ọ ihe anyị chọrọ ka onye ọbụla
kama biko Barista tupu gị bata, ihe ọzọ anyị na-aghaghị ịrụtụ aka wụ na gị na mmadụ na-ekwu ihe gbasara Biafra, ya sị gị na ụzọ nke a isi na-aga na o dochaghị ya anya, eleghị anya na obi esighị ike isonye n'ụzọ ị na-aga, o gosipụtara na ọ wụsabodu aka ọnwụ. O gosipụtara na ị nwebeghị ike gwa ya to convince him or her ka o soro gị. That is what the whole thing is.
Gajụọ ajụjụ, kedu ụzọ ọma nwere ike, kedu ụzọ ziri ezi anyị ga-esi wee soro nweta ihe anyị na-achọ?
Onye ọbụla ga-agwa gị sị na ya nwere ụzọ ziri ezi. Ajụjụ ị ga-ajụ onye otu nke ọzọ bụ, elee ihe unu mepụtagoro? Mgbe ọ gwara gị sị nekwe ihe anyị megoro, nekwe ihe anyị megoro, hụ mgbe anyị wee tụ na uche n'otu nke a nnọkwa na ya, na ha na-agba gburugburu, nzọgwụ, onwebeghị ihe emepụtara. So ọ dịka ihe Barista na-aje ịga akọwa ugbu a. So mgbe ndị otu nke a gwara, for example, Bilie Human Rights Initiative, echegbughị na United Nations JJD aha. So nke a ekuzikwu na onwe ihe ha na-eme, echegbu na obodo ahụ na Naijiria rejista ya, Naijiria nabata ha, rejista Human Rights Organization, Human Rights Initiative. So na onwezighị onye egwu na-atụ. So but ndị nke ọzọ kwara, mgbe ị gwasị na anyị na-agba gburugburu na-amụ flag na ọmụ na-amụ flag na junction, na-amụ flag na signboard, nzahụ na abụọ, nzahụ na atọ, nzahụ na anọ, nene anya ọ bụ signboard, ọ nwụ onye gbakwere ka flag Biafra gbakwere, ọ gagara United Nations.
Ahịa m ji na-ekwu sị na ihe niile nwere usoro. Iwu na-achọ ụwa, the whole world is governed by law. Ọsọgị nọ n'elu ọjị na-eti Biafra Biafra, ọ gaghị abịa. Ọsọ gị gaa n'elu
high tension
nọrọ ebe ahụ, declare Biafra, declare ya 1,000 times, ọ gaghị abịa. Ihe niile nwere usoro. Mgbe a na-eme, ndị mmadụ na-ekwu Biafra, a nwere ajụjụ m jụrụ otu ụbọchị, sị ihe niile ọ na-ekwu dị, o nweele akwụkwọ ewepụtara n'ụlọ ikpe maọbụ n'ụlọ ikpe nke Naịjirịa maọbụ nke ụlọ ikpe nke mba ụwa niile,
sị steeti
maọbụ nke steeti, sị ka elebadị n'okwu anya, ọ bụ ihe ọjọọ na ofu mba chọrọ inwere onwe ha ka elegodi ya, eleba ya anya? Is it a crime for a tribe to desire independence? Enwela ebe a gbara akwụkwọ? Ndị niile a na-ebugharị flag enwela ebe a sị ka ekpedịala ikpe a? Asị m mba. So elekwere ihe unu na-ekwu, elekwere ihe unu na-eme. So onye m ji sị na ihe niile nwere usoro.
Gwana anyị, o nwee ihe Bilie na-eme ịhụ na ihe ịgba akwụkwọ agaghị?
Now, Bilie Human Rights Initiative is registered as a human rights organization. It's registered by the government of Nigeria as a human rights organization to advocate for the rights of the indigenous peoples to self-determination. These rights are contained in the laws of Nigeria. So, Obu, now, people die because of lack of knowledge. The law is there. But who has implemented that law? The law is there. Always, Simna Ajun, see, noise on name and have banner on Chorin one on one. Oh, when the indigenous people of Biafra file present the bill of independence in the National Assembly, oh, when anyone. Have you sent your senators to present a bill? Masses in a quiet debate here, as in a truly a bill away, as in that they don't want to listen to you.
More than in the House of Assembly.
Anywhere, have you ever presented a bill, but as is, they're not discriminated against you and said they will not tell, they will not debate on your bill?
Because I have radio Biafra London, Nige and Watanina 11870 kilohertz, Nakwa 11.87 megahertz, na 25 meter band on a shortwave, Mobokwana www.radiobiafralondon.com. Because for the name Moon, HH Nasa, Una Gakwan Internet, Unu Internet Cafe, Unu logo onto the website, Una Huinhedi Chaname, Hokwana Unu Billion, Hokwanumbo, Radio Biafra Naba. Hana bilie no na United Kingdom ehu na ozi Biafra garo wa nile gburugburu unu ga na website onwehi ozi choro izi onwehi choro ikpu gi ga na ebe na comment space gi denya aha gi si lekwele kwa adiga mama na wonwa Biafra lekwe gbum nobi. We want your suggestions. I choro atomato atomato unu gwa anyi uzo ai ga si aga nihi na Biafra na zo wani maka na zo ri akwa onye ola ka na zo ri eh nihi nuche onye ade ya njo anya awugi na mo anya mata ihe no no wa. And he can kind of say, because only atomato or labaru, he kept an all hog, many mania, young we can blue tar have Biafra, or them one the mother, because only to flow gunu guan yang motu and bigot.
Yeah, because the Kaya Abaris and Akawa, Naganya Kambu and Ankenke, Biafra, the Kuku, Doko, Nyan and Poro, Onyan and Poronogan and Poronogan and Porochova, Gemmas of Tomata, Tobato, Ogisig Abapo, Nanya Yaro George, Yaru to Abare. Yali juu tarafu ibutele na mporo ubiwe kaya ya negre ya negre anyo mai hogeme ya weje ubi kaya ya luo wauza aka hey oma nuzo gono ya se wo ikwalonzi egu tumari yale
imagine oma nodi
uzo nuku uzo ya ya naona mporo oma ni nungu ya nani ya ya jimo ya kwa uza kuzo mege ya po
e kabu hiya nuzo nuzo no awi lukotri hiya aina asoko oko waka ni mado gata no vugo unwe unye ula jindi
unwe
unye jindi Biafra ila
kwa unajina kwa unye 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 duka mgira mwata na anu wago mwata abia bosa unu oko hapata bosa unu guwa na kwa nana unye kuni ana apona anu waka hapu kukuni jewala mjini
imagine
polo jewala ino kwa nana na iti no jigu no jigu no jigu unwe unye jigu obu ujo. So, yani kwa wafu datna, odozo abu esi jengote Biafra na nkenke, nkembu wafu,
ibwebwe.
Nkabu wafu, itu ivote.
Democracy.
Kama, nyacho hii jengwa mebwe.
Ok, ibwebwe agala.
Ok, agala nyegu wadumi. Okay. Nye jianu waga ubu wafu, o ubu.
Brain.
So, oya akpatala na eji wewe teo atomata. So, na iba kai ulezi ya ballot box. Ballot anywhere in the world is stronger than bullet. And we decide ya kani bido na bilie Human Rights Initiative. Kawaii.
So that means that na etu olana ajo yache dopota Biafra ni me Nigeria. Although na federal government of Nigeria ahoni ya register ya si ekutremni hinu neku.
Good.
That doesn't invalidate the strength of that organization. Rather, it makes it stronger. Ni you know when they talk about to Radio Biafra, na sina kama na bilie Human Rights Initiative not registered by Nigerian government. That means they're not fighting for Biafra. Na sina kuna wengine unujine ibuoge. Come member. No, what you have here because of what has happened.
Yes, this has been a problem. Bilie Human Rights Initiative is a human rights organization fighting for the rights of the people. The indigenous people of Biafra.
Practically, we are going to flag.
Why they go fighting? Obu fighting K log. Obu legal method, using the legal method to get self determination for the people. Now, Nigerian government is in support of self determination. Every person must listen and know this: that Nigerian government is not against self determination. But the problem is that nobody has asked for it. Like Taboji say, news of the road, each or apple. And we can only jigaka. So, when only men apply for self determination and Nigeria refused.
Through the normal
process.
Mm-hmm.
Nobody. So, you can't accuse Nigerian government.
Because.
It's only when you apply for self determination and they reject it, mm-hmm. then you can now sue them. Have you applied?
No.
Nobody has applied.
ihe ni na anyị na-eme ka mmemgbe bụ itufuo itu anyị na-agbagharị
na ọnụ ihe ntọ awo na-ekwu n'ihe a that you are just wasting your time. Nobody is holding you back. If you want to be free, nobody is holding you.
Nke a bring me to onye na-asị dịka nna m dị na akọwasị ndụ ma anyị nọ na Naijiria ga-ekwe anyị abụghị ndị Naijiria mba na gụnwa na-agbara ọga gụ bọyị gbachara ọga gụ bọyị ịsịkwa mmadụ ịla akị ha ọga gị mana ịchọ ka ọga gị
gwuo gị ụlọ. Just imagine. Akwamgbanu nu that if we
because
use the legal method,
independence will have to come from Nigerian government.
Exactly.
Before,
exactly.
No.
I've told you, if we use the legal method, eventually Nigeria will be the first to recognize.
But I say, Nigeria no longer have independence. Onwe bulu no die before.
Exactly.
On agbara egbe.
And so again, echiye, nke nwanne echiye. Southern Sudan, the newest youngest
baby.
Member of the United Nations. Southern Sudan aga no ebe ha no today without the cooperation of Sudan
exactly,
government itself.
Exactly.
Because when a process which Sudan government in Khartoum entered into an agreement with the United Nations, then the process started. So ndi neku my kutu him for us una botakola Nigeria baby kwere maybe Nigeria no o we ba ho kai ka no na anyi le ka shicha Nigeria puta which are citizens of Nigeria.
Exactly.
We are
if you like it or not,
yes, we are still indigenous people of Biafra. We cannot run away from that, but we are still Nigerian citizens. So we have to operate on the law of the land.
Good.
Follow the process.
Good.
With the help of United Nations, the international community. Who are the international community? Nigeria is
a member
of the international community.
Good.
And we cannot play this ball without the cooperation of Nigeria.
Nigeria. Good.
This is the more reason why we want to use this legal and the political means to achieve Biafra.
Good.
When the time comes, we will put the process in place.
Good.
And follow it gradually, systematically, from Nigeria to United Nations. Everybody will see it. Then we get our Biafra.
Oh, we have in a cool goal. Na ọ dị mma ị na-achọ Biafra, gị na-achọ Biafra n'ime mmụọ na eziokwu. You tell people the truth. Biko, unu ewelewe ka anyị nara ozi ya. Biko, nke a bụ Radio Biafra London. Biko, nye anya ha n'ebe isi na-akpọ.
My name is Charles Okereke.
Ndewo, ka ebe isi na-akpọ.
I am calling from the United States.
Ndewo, nwoke ọma. Biko, kọwara anyị, anyị nụrụ mbọ ụmụnne anyị na Amerika na-agba ịhụ na ala Igbo gara n'ihu. N'ime Naịjirịa, biko kọwatụrụ anyị, olee ihe unu na-eme gbasara ya?
Well, eziokwu wụ ndụ, and ndị Igbo nọ n'ikwu eziokwu, and ọ gụchala eziokwu ka isevu ndị Igbo, sevukwa ndị Naịjirịa. Egbebere Ugo Ebere, nke si ibe ya ebela, nkụkwa ya. Yeah, so I know about because Nigeria gara n'ihu ma ndị Igbo esogo n'ilekọta ihe gbasara Nigeria. Nigeria nwere ike ịga n'ihu. And ihe mere Nigeria jiri n'ala azụ because since ha panyere anyị n'ọgụ, ọgụ bie, ihe dị mana enwe n'ala Nigeria nwee nke ọwụla ndị Igbo so na-eme. So ihe mere Nigeria jiri n'ala azụ, ọkụ anaghị enwu, ụzọ adịghị mma. Ndị ohi na ndị ama juru na Nigeria. So anyị nwa n'ọhịa na-enyekwa n'aka ịgba mbọ otu Nigeria ga-eji gaa n'ihu. Nigeria onye ọwụla ga-ịnọ as equals. Onweghị onye ọwụla nwere ike ibibe ya ohu, and onweghị onye ọwụla nwere ike ịgba ndị Igbo ohu. Nwekata gị anaghị aga ịhụ ya na mgbe adịghị n'anya. So anyị kwere na-asị datụ ndị ọzọ nwere ike ichi Naịjirịa, ma ndị bịara abịa, ma ndị amụrụ na Niger Republic, ma ndị amụrụ na Chad, ha bịa na Naịjirịa, ha chịa onwela ndị chịrị 8 years, then ndị Igbo enweghị ike ịchị. Onye Igbo, ya, ndị agụụ iro nsị, ọ nọrọ dịa 6 months, ha gbufuo ya. You know, he ended in a disgrace for ndị Igbo.
Yes.
So now, I na-asị, onye a Jonathan mgbe ọwụla ọchịchara ọchịchị ga-ime rotate ihe ndị bekee na-akpọ rotation na ala Igbo. So ma ha chọrọ ya ma ha chọghị ya, but mere believe that ndị mmadụ ga-ime anyị support ka ndị Igbo nọchie na Aso Rock ma Jonathan Pua. So all here I na bambo. Tikota ono in a lecture like in ke Nabia on the 25th of this month, titled Ndibo in Geopolitics of Nigeria, the Way Forward. I give different speakers, Ndigime air their views on the way forward for Ndibo.
Oh,
Biko, so, ndi Igbo, anyị ekwetara na anyị ga-eji ndị na-ehiwa ihe a, ekwetara na anyị ga-eji otu olu, gboro otu obi na-aga njem a na-ekwu okwu ya. Ka ebe a na-eme conference a, biko ewere Igbo, lee ebe a na-eme ka ụwa niile nọ n'ihi na redio Biafra na-enweta ụwa niile gburugburu. Unu chọrọ ka ụmụ Igbo pụta n'ụbọchị ahụ bịa kwado ihe a na-eme ka ọ bụ gịnị? Ka ụdị omume chọrọ ka esi gbasaa ozi, ka ihe unu chọrọ ka redio Biafra nye aka ka eme.
Anyị na-agwa ndị Igbo ọwụla ka ha jisi ike gaa na Press Center, NUJ, Press Center n'Enugu.
Nigerian Union of Journalists Center n'Enugu, NUJ
n'Enugu. May 25th, ọgị bido at 10 a.m. Ha gị nọ from 10 a.m. till about 4:30 p.m. So, a chọrọ ka ụmụ Igbo dum, from both South East and Niger Delta, because I'm going to be in Niger Delta. Especially in the Binenugu, Ghana, NUJ, Press Center.
Yes, one few ball will land on a onion will equally, a ball will end on equally a potana, NUJ. In fact, I ain't as onion will a potana, NUJ Press Center. Na Friday nke echi by 10 o'clock in the morning na enwe ndị Igbo gbara ọkpụrụkpụ ga-epụta ibi ikwu okwu gbasara ọnọdụ ndị Igbo n'ime Naịjirịa na azụ a ga-esi azọpụta ha. N'ihi nke a, ajụjụ anyị na-ajụ bụ akwa ọwụghị ihe mere ekwu eme na PDP na Jos ka a ga-emekwa ugbu a. Erukwa ụbọchị ahụ, ụfọdụ ndị abịa lawa azụ azụ bịa sị na n'ọwụkwa wana ala ha ji mamalam ka ha na-eso na azụ
ọkwa ka anyị tụkọrọ ọrụ na ihe nwanna na-ekwu.
Onwekataghị ike ime anyị nọ ndị Igbo n'azụ chim dat ihe a Jonathan chicha pụa onye Igbo gị nọ di ya. Why? Because o tiela aka ebidoro na-emegbu ndị Igbo. So anyị ugbu a anyị sị that
ọ ga-stop, a ga-ekwụsị ya. Biko, anyị adịgwa ihe ikwuru, mana ihe nwere ike iji ụwụ dịka ndị badị si akpa agwa, dịka ikwuru na mmalite okwu gị ụbụ na eziokwu ụbụ ndụ. Na eziokwu ụbụ ndụ a, iwu na ga-afụ onye ga-afụ, o nwere ike ọ bụrụ nwa nọ na sekọndịrị skul, ụbọchị ahụ ga-abịa nwee atụmatụ o wepụtara, sị ka ya bata bịa kwuo okwu, asị mba ya nọdụ ọdụ na otorobeghị ikwu okwu ebe ndị Igbo na ya, unu a ga-eme ya, bikọ ndị Igbo na-atụkwa inu sị anaghị ama nwaanyị na-amụ eze.
Ya, ọ ezokwu ihe ikwuru onwe ihe mere eme. M che, because ịma enwere ya time constraint. But mma that ya nwere onye ọwụla bịaranụ and enwe efe a ga-ekpọbata ya. So ihe kwe na-agwa unu, onye ọwụla gaa na NUJ Press Center Enugu.
Ọ
nọ na Rangers Avenue, opposite Presidential Hotel. So unu gaa dị ya. Onye ọbụla chọrọ ikwu okwu enwe efe aga inyu na opportunity ọnọpụta because ndị na weze ụmụntakịrị onye ọbụla weze onwe mgbe ọ nwatakịrị so ụmụntakịrị na weze.
Ọ bụ eziokwu, ị mere nke ọma. Anyị ga-agbasa ozi, anyị ga-ezi ụwa niile, gwa ndị Igbo ka ha nwee ike pụta n'igwe gawa na NUJ Press Center nọ opposite gara na Rangers Avenue nọ na opposite Presidential Hotel. Ga nwee ike hụ ụmụnne ha, ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị, n'ihe gbasara ọnọdụ ndị Igbo na-anụ ọkụ n'obi n'ime Naịjirịa, ka ha nwee ike wepụta atụmatụ anyị ga-eji aga n'ihu.
Ndị nwekwa ajụjụ ha jụkwa.
Biko, nwanne anyị nwoke, ndewo, ime na unu nọ nke ọma na Amerịka, ndewo.
Yeah, thank you for the opportunity to hear my views on your radio station.
Our radio station, it belongs to every Biafra now, including yourself. Radio Biafra is a private enterprise. Radio station that belongs to every Biafran, all the way from a Banke in Edo State down to Opobo.
Yeah, in fact, Biafra is part of the history of Ndibo, an indigenous of former Eastern region. The fact is that we cannot run away from it.
No, it can't.
Nigerians should not be afraid when they hear Biafra.
Ndewo, ndewo. Iku chachele no ndewo. Nam gozi yegi ndewo.
Yeah, yeah.
Biko yiga batata. Bo ndi mara juwa kula nyajijo. Na se, unekuloku presidency, unekuloku election. But we have to support every... What we support? Always you have to support electoral processes, isn't it? Can I guess say that we don't want no more...
No. Here radio Biafra, do kwa ni kwa radio Biafra. Kana kwa radio Biafra, maybe non-Uyibo. But non-Uyibo, I don't know kwa on-Uyibo.
On-Uyibo.
Radio Biafra on-Uyibo. So, here in Uyibo, na, ani kwa dole kwa on-Uyibo president. Come on, here radio Biafra, the sene acha honvo, ije kwa puto tuwa koko, ije kwa puto tuwa onegome, ije kwa puto tuwa badidegu. Because no nyere ego mo no de gbo gbo meme ni si se ni abun gama no iya ni chira budu ka nwa na ni se mere ka gbo epo owo ezioku bu ndo abu ha na onye igbo aso na oya be nyo ezioku anya nyo chaya to chaya nyo chaya to chaya onwe hu nkopo onwe he ni something a man of credibility radio be afra ga akwa dia
yes
kama na ndi nke gara gamba akwa mbe si no na eme uzo mama ga igbo abu asi na omo mbe mbe na ga ogu umano man ya hu oru so so nzo moku ndi gara ga wonyo lalotra lota
yeah
ya si chineke kwuri ha ojo na we be na ga ihe ai na jo owo onye igbo na ga la nje presidency before were ugu ya
lota
no ihe ga ji no ngwa go bo ihe da jo because onye gara igbo agwa gara na ohia ramara iru ogbu agwa eran miri agwo agwo ta kwana ge eran miri ogwo gonwe ge na eje kedo otu ori mbe do ngwe chekatara da azu mbe do ngwe ngwe
akomo
yo
mbe do ngwe wo jago kon kema cho onu no onye owo ngwe onye mmo na onye eziokwu jegidere na ani igbo jegide sembara hi ebe ya me ko ngwe be ihe nda wucha hi ahure na akpa ha wucha hi ahure na akpa so mbe ha ihure na akpa mara ko na ani igbo kisi ofu igbo gi gbuo gi nwo pe
biko kani kowa owoge na anyi putara na asi na anyi akwado igbo presidency
no
do we hin epu kama hin ekwu na na nwafo igbo ogula tojuru rijuru afọ puta onye eziokwu kwadoro ihe gbasara ndi igbo na anu oku n'obi enyocha ya wure ezigbote mmadu ya na adondro ndro ochichi aga akwado ya n'ihi na owu site na ndro ochichi ka bilie ga esi dopụta Biafra di manager ku hin ekwu
duka itule kwa hin ekwu nyo onye nda apote do igbo president ka ri ma ya onu na duka onu igbo wo radio Biafra de ku mgbe nese Mandela akpogeri egunu mkpro Robin Island ihe mbo jiro wo are my people free if my people are not free yet let me go back inside the prison there is no way of me being free without my people being free. So ihe awu ihe onye igbo ọra ga pụta president ihe ọ na eje maka ịdọtara ndị igbo nye ha oke ruoro ha ka ọ na-eji ije maka akpa ya
yapụkwa na ebe ahụ ugbu a asị ya bụrụ nka ya emechesizie na achọrọ anyway ka anyị hapụrụ ihe na ndị mmadụ na-eti mkpu n'ebe si na ọwụ ihe akwa hiwe redio Biafra na ọwụ na-abịa ekwu okwu ihe gbasara na
igbo presidensi
na ọwụ ihe na anyị kọwara ha ụzọ anyị ga-esi dọpụta Biafra na
ọwụ ihe onye kwuete kọwara onwe etinye onye ha ga-esi ga zụọ moto wụta ịzụ petrol
yakwa ihe ọmụ
mba ọhụrụ tụọ ọmụ onwe etu ka ịzụ ọmụ tegharị ịzụ petrol
awụ no election within
there
Nigeria
must, that's right politics no
there must be politics
oh yeah we na anya chọ igbo egbe ari chọ na the ballot box is stronger than bullet
good because political process
because doctor unu ko wa ka ndị na-ege anyị ntị ghọta no onwe otu ọbụla ị ga-esi nọrọ n'ụlọ si na anyị na-aga UN Obama na-abịa iwetara anyị flag Ban Ki-moon na-abịa iwetara unu Biafra it can never ever happen UN agaghị esi ebe ahụ bịa anyị unu flag unless me test your mandate that mandate owu by going to the polling booth and be able to vote kama ihe anyị na-ekwu wụ that na erute mgbe ọwụla atụrụ vootu ịkpọpụta Biafra from Nigeria government in Nigeria already get election. Ihe a Buhari na-ekwu emezie. Is it akwa ihe anyị na-ekwu?
Oh yeah, no, anyị akwadokwa.
Ihe a Buhari na-ekwu. n'ihi na ọ dị mkpa biko unu kọwara ndị na-ege ntị ha na-ajụ anyị oge ọbụla, ọ bụ gịnị ka a ga-eme ka enweta Biafra? Mụ na-ajụ n'abalị a, redio Biafra na-ajụ, ụmụnnu n'ebe a na-ajụ, sị ka anyị chigodo onye ọkaikpe anyị n'ebe a, a bịa na 2015 evotuo 5 governors in the east wụ ndị Biafra, ọ bụ gịnị ga-eme?
Ọ bụrụ na ndị ọ na-anụ ọkụ n'obi ihe a na-akpọ self-determination for the indigenous people of Biafra chọrọ ka ndị indigenous people of Biafra bịa nwere onwe ha, ha wee banye bụrụ governors, ha nwere right to advocate for Biafra, to put on the process of referendum. Ọ bụrụzi na etinye the process of referendum, referendum bụ
ọ bụ vootu. Referendum
ọ bụ ịjụ sị kedu ihe bụ uche unu. The referendum bụ kedu ihe bụ uche unu. Unu chọrọ ịnọ na Naịjirịa ka unu chọrọ ịnọrọ onwe unu? Ọ bụrụ na unu chọrọ ịnọ na Naịjirịa ma ọ bụ chọrọ ịnọrọ onwe unu, ole under what condition ka unu chọrọ ịnọ? Because self-determination allows you to decide your political status. Otu ọ bụla ị chọrọ isi dị.
But
as a people.
But barrister, ọmụmụ ikwuru okwu isi na etebulubeghị ihe a before anyị na-ajụ sị, o nwee ihe ga-egbochi any serving Igbo senator ịpụta ugbu a were akwụkwọ tọgbọrọ na ha na National Assembly sị, biko unu tuleekwa ihe a Naịjirịa, biko na ndị anyị chọrọ ịla ala. My constituency wants to live and be a part of Biafra. O nwee ihe ga-egbochi anyị? Ọ bụrụ na o nwee ihe ga-egbochi anyị, dịka Dr. Efeke isi sị na o nwee ihe ọla ga-egbochi anyị, what stops us then as Biafrans from voting? Gịnị na-egbochi ha?
Ihe a ga-egbochi ha, onye ahụ senator, onye kwadoro o ji bụrụ senator?
Onye ga-sponsor bill ahụ? Odi ready? Who is ready to sponsor
the bill? No. Onye ga-sponsor ya before ya abanye na senator? Onye kwadoro ya bụrụ senator?
Ọnị ha na-ekwu na ụmụ Biafra kwadokwa na senator. Onye Biafra apụta ugbu a, akpọpụta nwa Biafra gbara ọkpụrụkpụ, eleghị anya ahọpụta ha, ahọpụta ezigbote mmadụ, sị ya, anyị na-atụrụ gị vootu. Because na anyị kwetara na democracy and ballot box, n'ihi na ọnwụ sọsọ ụzọ abụọ ka esi enweta freedom of one. Independence wụ sọsọ ụzọ abụọ. Either you fight with a gun or you go to the ballot box. Anya asị na anyị bịagona ugbu a bịa họpụta senator, si olugo anya senator a from Olu zone, anyị ga-atụrụ onye dị otu a, anyị ga-atụrụ onye dị otu a. Anya ahọpụta taa gbuo. Ama m na ị gaghị aga anywhere, but anya ahọpụta taa gbuo. Si taa gbuo bịa gara anyị njem a. Anya sị gị, the mandate iji win election wụ irute na Abuja to tender
present the bill.
To present the bill for independence.
Tupu ink eji wee zuru ya in na Abuja, ana dry. Mee tebụl dị ihe nkwụbịa.
Ehe, ma onye ọgba tebụl ya, ọ gaghị alọtazi onye ọ gaghị alọtazi ala Igbo ọzọ.
Ugbu a, eji m aka na ndị na-ege ntị aghọtatụwala ebe anyị na-aga. Ọwụ maka na o nwebeghị onye bụ Biafra n'ime mmụọ ya, ma ọkwanụ onye na-asọpọtụ Biafra, ma ihe gbasara Biafra na-anụ ọkụ n'obi nọ na Abuja. Because ya wụsa onwe onye ahụ ga-abịa achị ụmụnna sị, biko gịnị ka m chọrọ
okuntagbo
na-ekwuwo ndị nọ na Abuja, di senators, onwe ndị mere ha elet, most of them will rig the election. So ya wụrụsị na any individual, any senator ga-adịa go to the constituency ha sịrị lekwe ha chọrọ ka o mee onye senator ahụ eme. Then
ihe anyị na-ekwu na anyị come 2015, ndị ụmụ Biafra ga-achọ otu udu gwajuo mmanya. Unu chọrọ inweta Biafra n'ụzọ elu ọgụ? Do you want to fight or do you want to go through the ballot box? Ozugbo ha decided, dịka Bilechi decided na ọ bụ ballot box, peaceful means awụghị na n'ụlọ na-efe flag. You have to do something. You have to engage. You must engage in a process. You must participate in either neighbor and more hell work or gị pụta bịa tụọ vootu. Ọ wụrụ ụta ka si na-ekwu, anyị na-akwado na-asị that na come 2015 ka anyị gbaa mbọ ka chọta ndị Biafra wụ ndị eziokwu, ndị ezigbote mmadụ. Biko tupu anyị na-emechi, ka anyị rụtụ aka n'ihe gbasara kidnapping e mere nwanne anyị nwoke nke egburu egbu, nke onye ụkọchukwu, nke Mbaise ha gbagburu agbagbu. Anyị na-ekwu na ihe mere eji gbagbuo nwa amadi a wụ n'ihi na ụmụaka na-eme kidnapping, n'ihi na ọ wụkwa dịka tagbo na-ekwu ịba akwara oke iji mba, gị bakwara onye vụ onye mba. Anyị na-asị na ọ bụ ụmụaka na-enweghị aka ọrụ. na aga atoro ndị mmadụ abia kọwachaga ihe nshi ha na aga atoro ndị mmadụ anyị na-asị ohemugakọ there is no employment ụmụaka ha ga-arụ gịnị ọwụrụ unu ndị mmadụ unu gwagodi ndị na-ege ntị n'abalị a ụmụaka anyị shi skuulu na-apụta what are they going to do.
Yes, yes, on radio, but that is not a justification to kidnap and kill.
It
is not a justification at all.
The idle mind is the devil's workshop.
Fair enough.
Ihe na-ajọwo olegi ihe chọrọ ka ụmụaka mee.
Na-anya ka anyị nekwa anya n'ụzọ ọzọ. Nekere anya ụmụnne anyị ndị na-eje na Abuja arụ factory. Nekere anya ụmụnne anyị ndị na-eje na Lagos arụ factory. That Lagos ha na-eje arụ factory na ibe ha na-eje arụ factory. Ọ bụrụ ha wụdatara otu factory na mgbadaba anyị, ọ ga-enyere ụmụaka anyị arụ. Ọ bụrụ na ha nwere shade na-atọ na Lagos, ha nwere taa abụọ na Igbo. Ọ bụrụ na ha nwere uno na-esi na Abuja, ha rụọ uno na-ese na Igbo. Ihe a ndị Igbo ga-enye aka, iwenye aka wee hụ ka ukushion ụmụ anyị.
I think it's something that Bile can take up a very grand economic something. Ka anyị na generate employment in Igbo. Bile has to be very active because barrister confirm wanna Bile has to engage in some kind of economic activity
that is
to generate jobs for ụmụaka anyị.
That is part of the program of Bile Human Rights Initiative, youth empowerment, empowering our people, empowering the youth, empowering the women.
Ọkwa theory, ọkwa theory. Ọ ezigbote ọrụ ga na-akwụ ụgwọ.
Exactly. Good. Job creation for our people.
So
all part of it.
In ekwuru na onye ọ bụla batara na Bile eleghị anya na afọ ọzọ, between now and next year, say between the next 12 to 18 months, Bile will engage in active employment program.
Immediately, Bile structure is put in place now as it is drafted. Look, there will be job opportunities everywhere in the whole of Igbo land.
Anyị anyị na-ekwu anụ agwa ya na-ere biko ndị ọma ndị gara anyị ntị n'abalị nke akwa redio Biafra London biko anyị na-ebetere n'ozi mwa nwanna m dịka onye ndu nnu mụ na tagbu m asị egbu n'ebe a nakwa Dr. Chukwu Megemba nakwa onye ọkaikpe anyị wụkwụrụ onye ọkaiwu anyị wụ barista Emeka Adolf. Emeka, anyị biko anyị na-ekele unu na-asị biko tagbu okele ndị ọma ndị gara anyị ntị n'abalị ka
anyị na-ekwu mgbede ndị Biafra unu ma ama onye ndị ile gbara gburugburu na-eche ndị nche mgbe niile unu ara ha n'ụra
biko Dr.
Ụmụ Biafra ebe ọbụla unu nọ na-ege ntị na-emekwa n'ihe iwu kwuru.
Ndebe anyị, ana m ekele unu dịka unu si nọnyere anyị taa, ka Chineke gozie unu niile, ka udo dịrị unu.
Biko mụ awụ nna m dịka na-ekele unu na-asị ka onye nwe anyị du unu chebe unu ka Saturday na-abịakwa unu pụọ ga gbasa ozi gakwa na webụsaịtị redio Biafra www.radiobiafralondon.com. Ndewonu.